Tuwatezi, tulashikana Ichiogu tujamu, nichomwe shuru Kusituli wajenzi, tulashikana Ichiogu tujamu, nichomwe shuru Imwa wana imana, tulimulu jenda Imwa wajenze kutu, tuanana sitani Tulinziri chomwe shuru, iarulize Mene tata ture maso
So